mutima gwe alowoze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo buli muntu akebere mu mutima gwe alowoze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo omuntu omu yalota nagenze mu ggulu naye mu kirooto kye yasanga ng'eggulu likuma butiribiri kwaliko emiryango ena kagikuma bamalayika bana buli mulyango gwe yatuukangako nga waliwo ekibuuzo kyalina okwanukula malayika asooka yamubuuza ky'omukyala n'abaana bo manyisa obanga bayinza okukusemba kugenda mu ggulu ekyamazima kiri nti ono yali munnaddiini nnyo ng'abawaka tebayinza butamusemba kugenda mu ggulu buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo owookubiri yamubuuza jaba kristaayo mu kkanisa yo manyisa obanga bayinza okukusemba kugenda mu ggulu ye yaddamu n'amaanyi nnyo tinze mu kkanisa ndi mukadde mulamba n'olwekyo tewali kubuusabuusa abakristaayo bansemba nnyo buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo yatuka ku mulyango ogwokusatu akuuma n'amubuuza tibaliraanwa abo bali wosula manyisa obanga bakusemba ekituufu mu birabwako baliraanwa nga bamusemba nnyo kuba bulijjo yalabikanga ng'eddiini yamunogaana nnyo buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo mutegeze obanga ekkulu olisaanira yasirika ne yennyamira nnyo bwe yatunula mu bulamu bwe nga mu bikyamu bye yakisa abantu teyasobola kulimba mutima gwe buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyama ebikuli mu kubanga ebyombi ebifuga ekkubo lye omutima gwo bwe kukusalira okukusinga
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo
tebitutamanyi ffe mu lwatu
toyinza kulimba mutima gwo
tebitutamanyi ffe
mutima gwo.